cha kusema unajieleza we. Soro na minyama nyama chana chema na kivisha pete kabla lija za manjua. Ni kwa nema kukupata wewe na unazari sana. Nipende mama na muomba Mungu nazisidisha na tu. Akikula na kula, akilala na lala, nitalala nae. Kuachana timiza ndoto, mtoto mtoto jicho jicho mikwangu shere. Nifunge kama nisionoke, nizibe nisione, chochote nikianguka uniokote ni deke deke.
Wakonde mapaka mapepe, nilishe baka ninenepe, wakituona watu kwepe wawewe seke.
Unanikoleza unanieleleza, sina cha kusema unajieleza we.
KGT mixed this track.